music. Snap on music.
General. Oh baby, kwani uli umbo na nani? Uli umbo na nani? Unani drive crazy. We mtoto wa nani? Ah. Oh jamani, umeniroga. Unanifanya nongea kachizi peke yangu, umenikoroga. Hadi na shindwa mila kufanya, umenikoroga.
Baby, waziteke siyo zangu. Hadi minaogopa, you know you drive me crazy. Umepoteza shida zangu, mapenzi nimeloa.
Every night and day, kama nyongo kwa maini ni kugande.